akazinda looking at the yakute producer jofu engoma nakuba shaduraka alikumulele mukazigizigi kano tulanira maka abantu bafe mwefula balwanyi ntya maka gafe mukalwanira kumbe mazima mukakuba kutaka toyagala lina sanyu nga gwetolirina
amaziga gangere sanyu lyokati abana bange obalese mu maziga mulamu wange kitolina kisa wefute senga makoga malewo amaziga gangere sanyu lyokati abana bange obalese mu maziga mulamu wange kitolina kisa wefute senga makoga malewo
size mu bubizi ze mbulungi byaddala muganda w'omubezi wange nga kinsusewo amaka gange ngoka yingiride nyo nemele jetulia yegwaji tusalira siri musanyu fulo kuba siri natasa kuluda lwange ndi kubwa na munigina omubezi wansobya ntasa siba na ye anti buli omu aba kuluda lwe
amaziga gange lesanyu lyokati abana bange obalese mu maziga mulamu wange kitolina kisa wefute senga makoka malewo amaziga gange sanyu lyokati abana bange obalese mu maziga mulamu wange kitolina kisa wefute senga makoka malewo
twali ba mukwano kuvolubelye belye omukwano gwaffe gwo gwali gwatala nayejukiramu nti gwali gwa mbuto luvanyuma nekula n'omubezi nefuna naye omwagalwa omuguziza edembe into yumusiru era takusanira kyesisuubira nti waliyo nga tweraba natuka n'okuzaala n'omwana nakula muganda wo anjagala lwaki omulemerako omujja ku munne gwe mwetegereze yakukoowa dda lwakuba tokimanyira nakati wakakuwatirwa kuba omusingako obonyiganyiga sikwandisa sigenda kwejjusa kubanga tondabirira zeka nkugambe kati amaka gange ogesonyiwe woba omwagala nnyo lwaki mmwe temwewasa buliwo omulaba lwaki omujja ku mulango omubezi muleke tugobeze etooke
amaziga gange lesanyu lyokati abana bange obalese mu maziga mulamu wange kitolina kisa wefute senga makoka malewo amaziga gange lesanyu lyokati abana bange obalese mu maziga mulamu wange kitolina kisa wefute senga makoka malewo amaziga gange lesanyu lyokati abana bange obalese mu maziga mulamu wange kitolina kisa wefute senga makoka malewo amaziga gange lesanyu lyokati abana bange.